ድሬ ዲሞክራሲ ቦበቀለ ገርባ ቀብዲ ቀርሺ ኩመሶ ዶማቲን ባሃ ጀደንታን እንታን የመለ ዱቢታና በለማን ደበርሰን አካ አቡካቶ ፊ ማቴዎ ቦበቀለ ራ ዳገነቲ በለም ካን ገርጉያ ዲደማቲ ደበርሰኒ ገረሽን ዴቢስ
አቡካቶ ኦቦ በቀለ ገርባ ኬሳ ቶኮ ከታን ኦቦ አብዱል ጀባር ሁሴን ገመዳ ሃለ ጅሩረት ያደኑ ከነኒን
ዱጉንጎርዶይ ኡማሚ ጀናሜቲ አሲያቺ ሃርኪፋማ ቱሬ ማል አከተይ ሰባቢ ሳደ ባፈቹ ፊካራ መነትሬሳ ክሊንቶ ኦቦ በቀላብራሲ ከደልኔ የሮ አችደኑ ቡልቺ ሰመነትሬሳ ኢሳ የ እስረኞች ጉዳይ አስፈጻሚ ወረጀደኑ ኩታዊ ቱጅራ ወረብ ተለያ ከስበበሬሱ sanga fannani talayani tokujira ka kasire sajira ni wanti sirre samusi kanintamne addacha kuda saglaffa turani sani yero durani jiddutti gara addacha arfafati kananne egalme sani kallejataay chulaman mutyo olana kuda sagalitti jalkabe dinnichu litti ba yannan egalme kuni gara addacha arfafati fere talayamani sirre sagafa barresu addacha kuda saglaffa ide tamma ga gafanu galu amara dacci jibbata dimicha akam wobi anisanin bani dorka cinnera dacci jibbata ra dorka siduda fi manni firresa abbana langati fi manni murti walin dubbatani wango da wai fakkata takuni adems musira ke sayu alkantukoni barrefame alkantukko manni murti fi ajajakka fakkata tenyonkoni tikko dimicha gadi fageñan manni murti sana sila ka gara balla dimicha gabelalu kan kaw sila dacci jibbata kana inni kuni sirnu maqaa koli galaati fakkeenya gaarii natti fakkaatu akkasaan godhan kun.
Isin har'a yeroo mana hidhaa Qilinxoo dhaqxanii Obbo Baqqalaanii ni kaman jedhan maaltu maal ta'edhan?
Nuti yaa'u xalama kana dhaddacha 19ffaa kan jedhu dhaddacha arfaffaa godhaanu barreessaannee tuqe kan nanne yeroo sanitti lakki barreeffamus isin hin fayyadu isaan waan hin baaneef dhaddachi ijibbaata mana murtii waliigala federaalaa. Akka isaanii yeroodhaa fi mirgoobii eeggameef saniin hin baane doorkamee jira beellamni isaaniitu sadaasa 14tti kan jedhu nutti himanii achi boodas Obbo Baqqalaas gaafa yaamsisu bulchiinsa bira jira jedhanii gaafatama mana sirreessaa sana bira achumatti itti dhaqeen dubbise ka Obbo Baqqalaas isaaniittis kan himame kana akkamitti asii achi gootanii ani armaan durasi zuwaayitti yeroo hidhamee ture dhimma biyya lafarra harkisaa yeroo ba'uu qabutti bayuu kan hin dhabee fi gaafsanis itti gaafatamaani hoogganama kana har'as akkamitti dhimma kiyya duuba irratti harkistanii dhumarratti immoo akkanaan jettan kan jedhu gaafachuudha kan isaanii. Lakki nuti dogongoruma jiru ni malee dhimma si jalaa rafaadha harkifnee miti waan akkasii dubbatanii garuu immoo dhimmi nuti harkaa qabnu iyyuu dogongora bu'uura seeraa ni qabamu hin qabu kan jedhu kuni namnummaan kamiyyuu murteessu waan danda'uudha. Dhimma faaktiidha. Faaktii immoo dhaddachi jibbaataa kun ilaalu iyyuu angoo waan akkasii hin qabu. Mee maaliin dogongora bu'uura seeraa akka jechuun deemanis isaa miti.
Waan oliyyannaa kan dhaggeeffate mana murtii waliigalaa kan federaalaati miti?
Isuma keessatti dhaddachi jibbaataa kan jedhamu jira. Dhaddachi jibbaataa kun maal godhaa dogongora bu'uura seeraa yookaan fundamental error of law dhimmoota qabanii manneen murtii achi jalaa qabee hanga gubbaa jiran irra deebi'ee ilaaluuf aangoo kan qabu. Fundamental error of law dogongora bu'uura seeraa jennaan kana laaluuf qofa angusaa kan qabu amma falmiin Obbo Baqqalaa lakki gaafa bayu namni kun biyyaan baa deemee achumaan baduu danda'a kan jedhu.
Inni kan jibbaataas inni mana murtii walii galaas attamittiin yaada tokko dhabuu danda'u.
Ilaalcha dhimmichi ittiin ilaalantu garagara ta'a ka amma murtii dhaddachi mana murtii walii galaa wiidhata irratti kenne suni murtii fakkeenya ta'uudha by the way dhaddachi suni. International conventions kan mirga namaa ilaallatan kana provisionoota hunda tuqanii heera mootummaa tuqanii dhimmicha gadi fageenyaan namni kun inumaayyuu atoo amma keewwatitti jijjiirame 257 jalatti balleessaa kan jedhamus ta'ee murtiin atoo itti kenname hanga amma hidhame kana caalaayyuu hidhamuu dhabuu waan danda'u yoo mana sirreessaa keessa kan ture ta'e miidhamuus danda'a hanga jedhutti deemaniif isaan sababoota hedduu ka'anii mirga ofiisaa kan eeganiin jechuudha. Amansiisaa ture kan manni murtii walii gala kenne amma kan dhaddachi jibbaataa ija biraatiin laale waan nama jechisiisuu fakkaata.
Manni hidhaa nama hidhame tokko ituu hordofu ituu mana murtiitti deddeebisu yakkarraa kaafameef yakkarraan kaafamne hin beeku.
Maal waraantiin isaanii mana hidhaa ittiin galanikoo jira galmeen isaan bira jira. Yakki bileetti deebi'e jechuun keewwata isaatti jijjiirame malee galmeen isuma sana. Dogongora ol aanaadha jedhamee illee fudhatamee akkasitti waan baay'ee nama rakkisuu miti. dogongora sunisi yero gababa kisetti ko sirre sun janda amature malago dame addacce isani tifalma turan addacce san atobe kan man sirre sa sun addacce san ti bedde bisa atojiru addacce isan arman dura gafa duri mata min tiya san sani asagla faji ani barre sani ni ko malaga tisa dubbi la farar kisani addacce jibata wodi san barbadan sani hanga ajaja kana kinu ho wal dubbi su wai wajiru fakka ta ti gafa lalto
garu ammatu dadda charfa faje dani barre serata e man hida qlinto di micin duma turer
in baya ture kale se baya ture
amma mo talaita na sirre sa jettani mo yero dattani kanje dame
me galmin kun isa ta usha kulkulisa ti ni ergarani ti gara man murti ola na ti ni ergan man sirre sa gafa akin ergarin mo dadda cha bobo bakalan garba ti falmajirani arfa fatti barre so to kabani dadda cha kula sagla fa dani ti barre tan am mana murti odani mo lakki dabbeki arfafa da kan dimiki tilala jiru ku da saglafa kan jidu kana sirreki sa ko ta mana sirrei sa ti jira ni gafa ragan numo dabbeki jibata dor tsam barba da sun tuke
garu akka sera biya sanat manni hida mana murti jala jira mo mana murti tu mana hida jala jir
wa jirri kan yu nami dun fa kan yu ajanni manni murti ke ni sun dogongura sa e dogongura ta ubate dogongura ni ti kan jidu bodde falmu ko amali ajaje mana murti sarra wacu kama sira kaba mutanno jirura yiroba ye kamulatu worri mani reisa funi irrewa ankaban fakkata ka abatama anje chukoti sirani siango kasi awaji watan
kana famma belama kam bratu kennam
e mirgobi kanarati falmi gejesu fi sadasa kuda afriki san kenname belami dile mani muti ola narati kamun garu fani raga angauni motumma akarati yatani onkolay sididani proba ngari dani sagali kanjiru kanaycho
obbo abdul jabbar usen gamada debina latani maka radio sagali american eddu galatoma
esmis galatoma charana kinni